Tongo Records for
Bin Laden.
Yeah. Oi. Ralph, you know, man, I holla at your boy. I'm now falling and I'm falling as the boy, the boy. Na star, wima, orchestra, kati, chuka, sim, na enjoy. Na vunja, mifupa, na wana bima, na fia, moi. Oi, upandi, nesto, upandi, shavi. Na supply bars, ni teni, afisa, ugavi. Leta, singeli, ato, trap, ya, nita, switch, nita, sound, fiti. Vandana, rap, mabolo, yang, na pig around, kiki. Na sina, kiki, na siandiki, mziki, na ndika, hiti. Beki, abori, paulo, maldini, unapita, vip. Kaukuta, wa Guantanamo, mkatu, na linda, lango. Forward, butu, za michongo, na streka, wana, mipasa. Lyrics 16 bars on my left hand. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers. Please don't do that. Gonju, koma sofa, pula.
Nasikia rufu, nasikia tiki za medofu. Nasikia kimenu kamba kanja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia tiki za medofu. Nasikia kimenu kamba kanja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chaku kama vile show ameka. Ujakosea na unaomba msama. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo na jocheza wanacheza mepetui. Kila nabona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Mwako viatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Waoni wana shabo huko na piga. Kapanga, kakonga, kapanga, bankombra.
Nasikia rufu, nasikia tiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia tiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Want to be the soldier, Roger, I'm crossing borders, sober, and that's another now here. I thought I told ya. My mom loves me, she has faith on me. And when she faces me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, bunch of hoes. So don't pee down my back and tell me friend is painted to bring back the rain of the witch trial. Some jena sanda na mufti ona na wawa kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama nkoshamte kifuani kwa madango. Afsiringi, sam na mpa kipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watu wa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka nja kyupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Tongo Records for Records.